uthando, umbuso wothando mawufike kule lizwe, mayenziwe intando yothando baba nothando. Emakhayeni nathatha uthando, umbuso wothando mawufike kule lizwe, mayenziwe intando yothando baba nothando. Uthando lwami, uthando lwami, umbuso wothando mawufike, nentando yothando kengaphela. Uthando lwami, uthando lwami, maqhubeke lungaphela. Emakhayeni nathatha uthando, umbuso wothando mawufike kule lizwe, mayenziwe intando yothando baba nothando.